waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali cabashooyinka ay heleen guddiga xuquuqul biniaadanka austareeliya qaar badan oo ka mida waxaa soo gudbiyey dadka dalka loogu yimid iyo dad afrika ka soo jeeda oo austareeliya ku nool intii u dhexaysay 2015 iyo 2016 54% cabashooyinka midabkala soocee soo gaaray guddiga waxay ka yimaadeen dadka dalka loogu yimid in badan oo cabashooyinkaasi waxay la xiriiraan arrimaha goobaha shaqooyinka professor kevin dan oo ka tirsan jaamacadda western sydney ayaa sheegay in cunsuriyadda goobaha shaqo iyo goobaha waxbarasho ay aad u badan yihiin
the average experience of racism might be at about 20% but for aboriginal torres strait islander the rate's at 50%
celcelis ahaan dadka cunsuriyadda la kulma waa 20% shacabka guud ahaan laakiin dadka dalka loogu yimid 50% cunsuriyaddaas ayay la kulmaan marka waa 2 laab sidoo kale goobaha waxbarashada austareeliyaanka aboriginaalka 77% waxay la kulmaan cunsuriyad halka dadka kale tiradaasu ay tahay 32 shacabka intiisa kale weeye tyson mowerin oo ah nin aflaanta sameeya kana soo jeeda gobolka bilbra ee west australia ayaa xasuusta cunsuriyaddii uu soo maray mar uu ka shaqayn jiray goobaha dhismayaasha maamulayaashii goobta dhismaha ayaa mar aanu shiraynay nagu yiri shaqo inima siin karno sababtoo ah wiilashiina aboriginaalka maalinta aad mushaar ka qaadataan ayaad khamri iska badinaysaan maalinta xigtana shaqada ma ku soo noqonaysaan ama ma imaanaysaan madaxa guddiga la dagaalanka cunsuriyadda tin sotopomason ayaa sheegay in danta laga leeyahay ololahanu ay tahay sidii loo yarayn lahaa waxa uu ugu yeeray cunsuriyadda joogtada ee wax caadiya laga dhigo ama waxa loo yaqaano casual racism
we know that racism comes in many forms often it is everyday casual racism that is expressed and it's important that people feel comfortable and confident enough
waan ognahay in cunsuriyaddu noocyo kala duwan ku timaado inta badan waa kuwa laga dhigayo hadal iska caadiya waana laga maarmaan in dadku ay isku kalsooni muujiyaan oo hadalkaas ay hadal ka celin karaan waxna ka qaban karaan inta badan dadku way iska daawadaan iyagoo qof fal cunsuriyad lagula kacayo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali